demonstration's name in the game, ladies and gentlemen.
Zenwap.com.
And we can't market you.
Family over na bonsaba kwenu Badi kutipati ni wokala chula Yajikala vina wale kula Imagine bundu ni pila sate tu sate Ifintu kushupa pepa kuchukwa te Landi lezi ni madamu Owe vushe kuti wapinde ndala mashote Ikiuma kanti Yatundu kila bati
Security, Mr. Francis Manama.